usiku waendelea, mchana umekaribia. Tuvae silaha zetu, tupambane na shetani, nazo nguvu za giza. Usiku waendelea, mchana umekaribia. Tuvae silaha zetu, tupambane na shetani, nazo nguvu za giza. Nimewapa mamlaka mimi, angalieni na watumwa kama kondoo. Kati ya mbwa mwitu kiweni na busara kama nyoka. Jihadharini na wanadamu, mweni wapole kama mbwa. Mapepo haya na nguvu tena kwenu, niponeni hadi mwisho wa dahari. Nimewapa mamlaka mimi, angalieni na watumwa kama kondoo. Kati ya mbwa mwitu kiweni na busara kama nyoka. Jihadharini na wanadamu, mweni wapole kama mbwa. Mapepo haya na nguvu tena kwenu, niponeni hadi mwisho wa dahari.
I wish I had a suitcase large enough to take Magena's ministry back with me to South Africa. Oh, they warm my soul. I may not understand the words, but I feel you. I feel you. God bless this young people. Give them a hearty amen.
Amen.
And pray for them. They minister well.